ningi ngeyilethu kuluma kuningi igame sase on shotya ngamapeya ilapha babuko kuningi ama slipping bees onga ngjumpies basekulekis tetele big dang bachai bees abufana amakala amancane ningi ngeyilethu kuluma kuningi igame sase on shotya ngamapeya ilapha babuko kuningi ama slipping bees onga ngjumpies
Ozalangi telele, nezi jazam tip tebele, senzi mali chelete, bazelu mona ngoba tina spumele. Ozalangi telele, nezi jazam tip tebele, senzi mali chelete, bazelu mona ngoba tina spumele. Ozalangi telele, nezi jazam tip tebele, senzi mali chelete.
Abanye bathi sukuma. Abanye babo bathi hlala phansi. Abanye bathi kulula. Abanye bathi balancusa baphansi. Bekondodo, aletha ikholula. Abuza mina bathi mina uphakazi. Ebathi bathi inyutsha. Atshela mina bala, tshela bangazi. Abufana amakala amancane ngeyilethu kuluma kuningi igame sase on shotya ngamapeya ilapha babuko kuningi ama slipping bees onga ngjumpies basekulekis tetele big dang bachai bees abufana amakala amancane ngeyilethu kuluma kuningi igame sase on shotya ngamapeya ilapha babuko kuningi ama slipping bees
Ozalangi telele, nezinja zam si ptebele, senzi mali chelete, bazelu mona ngoba tina spumele. Ozalangi telele, nezinja zam si ptebele, senzi mali chelete, bazelu mona ngoba tina spumele. Ozalangi telele, nezinja zam si ptebele, senzi mali chelete.
Abanye bathi sukuma. Abanye babo bathi hlala phansi. Abanye bathi kulula. Abanye bathi balancusa baphansi. Bekondodo, aletha ikholula. Abuza mina bathi mina uphakazi. Ebathi bathi inyutsha. Atshela mina bala, tshela bangazi. Ninguém.